Uthando lwakho lwisibusi so kimi. Dala ngnethwa imvula in the city. Fike wena la ekukunetha. Uthando lwakho became my umbrella. Ella Dali Dali. Kanda lami lipholile manginawe. Sepholeni uma ngihleli nawe. Kekho yongisuse duze nawe ma. So tjela mina ubuyaphi, bukuphi bengiphula. Hliziyo ngifuna, thando lwangempela. Wangukuthi usunami. Combos matching no dali, drip drip, ay boy tsunami. Wena ungacela noma yini la kimi. Yothisho nentshona lami usunayo. Ngoba thando lwakho lwisibusiso kimi. Dala nginethwa imvula in the city. Fike wena la ekukunetha. Uthando lwakho became my umbrella. Ella Dali Dali. Kanda lami lipholile manginawe. Sepholeni uma ngihleli nawe. Kekho yongisuse duze nawe ma.
Umhlaba wonke noma ungangituba. As long as mina ngisathanda nguwe. Wafika ngiwathola isikhukhula. Inhliziyo yami dala beyivula. Umhlaba wonke reke let me go. As long as mina ngisabanjwe nguwe. Ukhulise kahle ongekhweni lami. Sekusele kancane umbize ngomyeni wami.
Uthando lwakho lwisibusiso kimi. Dala nginethwa imvula in the city. Fike wena la ekukunetha. Uthando lwakho became my umbrella. Ella Dali Dali. Kanda lami lipholile manginawe. Sepholeni uma ngihleli nawe. Kekho yongisuse duze nawe ma.
When you say you love me, kangiyakhona. Can we find a corner, hlale sodwa. Funa ukuzwa konke. You know that for you uzokwenza konke. Especially since it's at this long hectare. Darling, darling. Phathi sakuyiqanda baby, isandla zombili. When you're feeling cold, so futhumala ngeyimi. I'ma send you flowers, girl, nencwadi ke ethi.
Uthando lwakho lwisibusiso kimi. Dala nginethwa imvula in the city. Fike wena la ekukunetha. Uthando lwakho became my umbrella. Ella Dali Dali. Kanda lami lipholile manginawe. Sepholeni uma ngihleli nawe. Kekho yongisuse duze nawe ma.